Lady Justine.
Olugendo lw'obuwanguzi lubamu ensozi nnyingi, lubamu ebisiriko, musana n'omuyaga gukikunta. Emisanvu mingi nnyo ekiba mu lugendo Katonda obyakola, abatakkiriza bagamba bufuusa. Naye ng'omuwanguzi osigala oyimiridde, wamma walwana masajja kuliko otuuse ku buwanguzi.
Congratulations, yakuzo tuse kubuwanguzi. Webale kufuba nyo, webale obutatuswaza. Yoga yoga, watu kulikira ndala. Kulika kulika, kulikira ndala. Congratulations, yakuzo tuse kubuwanguzi. Webale kufuba nyo, webale obutatuswaza. Yoga yoga, watu kulikira ddala.
Oyisa mu bingi, okutuuka wano tebibadde byangu. Webale kuguma, ebisoomooza nkuma obiwangudde. Kulika kulika, kuliko olugendo. Kati obuwanguzi bubwo, fenna twakkiriza nti owangudde. Agamaanyi g'olese, ekintu okisusiza. N'abakuvuganya bakkiriza, kati bawagira ggwe.
Kulika kulika, kulikira ddala. Congratulations, yakuzo tuse ku buwanguzi. Webale kufuba nnyo, webale obutatuswaza. Yoga yoga, watu kulikira ddala. Osana okusinza,
okutenda
n'okwebaza.
Oyo Katonda w'ekisa akufudde ensonga leero. Tegabadde maanyi go, tezibadde ensimbi zo nedda. Oyo Katonda nantalemwa, mwattu yakuteeseteese. Yagaba feva, enganda n'emikwano
fenna ssanyu.
Kulika, otuuse ku buwanguzi.
Kulika kulika, kulikira ddala. Congratulations, yakuzo tuuse ku buwanguzi.